kupenda matako hatuangali sura. Utanunuliwa pombe ila sio chakula. Kasoma paka chuo ila nategemea papa. Ujifanya wachungaji ili wapige sadaka. Emu wako na na demu wake. Bwana wako na na bwana wake. Masista duku ongeza wowowo. Chuchu zivimbe kapilipili hoho. Kila dem squeeze anasoma chuo. Tusome sana mana elimu funguo. Ni fashion, yeah. Tunaenda na fashion, yeah.
Ni fashion. Kuna hela naisikilizia.
Ni fashion.
Macho matatu sana tulingishia.
Ni fashion.
Kutolewa uti kula chipsi kuku.
Ni fashion.
Nacha kipara mbele nyuma kiduku.
Ni fashion.
Mabrother meni kutembea na vibegi. Wadada kutumia tishu badala ya pedi.
Ni fashion.
Ukilikwesti moja na kuja glupo. Sishangae nejiuza kakwambia na CEO.
Ni fashion.
Masista luu kuongeza wawawa.
Ni fashion.
Chuchu zivimbe kapili pili ho.
Ni fashion.
Kila dem squeeze ya nasoma chuo.
Ni fashion.
Tusome sana mane limu funguo.
Ni fashion.
Oh, ni fashion, yeah.
Ni fashion.
Tunaenda na fashion, yeah.
Ni fashion.
Ah, ni fashion, yeah.
Ni fashion.
Tunaenda na fashion, yeah.
Ni fashion. Ni fashion. Ni fashion. Ni fashion. Ni fashion.
Siku mnaponana mama na umwe.
Ni fashion.
Kodi imeisha, gesi imekata.
Ni fashion.
Luku imeisha, huna ananuna.
Ni fashion.
My friend, jiongeze umeachwa. Unaweka kidogo tu anapiga kelele.
Ni fashion.
Kuto siti za nyuma kuliko za mbele.
Ni fashion.
Asubuhi baby utaniachaje.
Ni fashion.
Ndiyo nakupenda ila ndafanyaje.
Ni fashion.
Masista duku ongeza wowowo.
Ni fashion.
Chuchu zivimbe kapilipili hoho.
Ni fashion.
Kila dem squeeze ya nasoma chuo.
Ni fashion.
Tusome sana mana limu funguo.
Ni fashion.
Ah, ni fashion, yeah.
Ni fashion.
Tunaenda na fashion, yeah.
Ni fashion.
Ah, ni fashion, yeah.
Ni fashion.
Tunaenda na fashion, yeah.
Ni fashion.
Records.